Bwana wangu na chozi haya takauka mpaka nikuone Yesu.
Ninauteza mwili wangu hata ugue moto, nautabisha mwili wangu hata ugue moto. Nina
Nimeosha Bwana
Naisopo niwe safi
Natamani kukubalika mezani kwako Jehova Bwana uniosha
Bwana
uniosha
Bwana
Bwana
uniosha
Yesu
uniosha
Bwana
Naisopo niwe safi
Natamani nikaibe na malaika mbinguni Bwana unitakase
Bwana
unioshe
Bwana
unioshe
Yesu
wangu
unioshe
Bwana
Naisopo niwe safi
Jambo safari ni ngumu sana Ninakuomba unioshe
Yesu wangu
unioshe Bwana
Bwana
unioshe
Yesu
unioshe Bwana
Naisopo niwe safi
Natamani nikubalike mezani kwako Jehova wangu nitakase
Bwana
unioshe
Bwana
unioshe
Yesu
unioshe Bwana
Naisopo niwe safi
Natamani nikubalike mezani kwako Asubuhi ya leo unitakase
Bwana
unioshe Bwana
Bwana
unioshe Yesu
unioshe
Bwana
Naisopo niwe safi
Majira ya jioni uliahidi utarudi Bwana usiniache
Bwana
unioshe
Bwana
unioshe
Yesu
Yesu
unioshe Naisopo niwe safi